goma ka supplier mi na ba supplier.com.
Oh 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 oh, gang gang, oh yeah gang gang on this one.
Got you big.
Oh yeah we. Maisha ya mitailo tulea, baba muza maji mama na uza genge. Jua la utosiri mekolea, hatuchoki wana funga buti ya mkatweni. Oya, mima siki nijeuri, ulichopewa nimenyimwa mimi. Unakuzaliwa na kuliona kaburi, domana na jiamini. Oya we, chamtu chamtu chaka, mtu kamtu sa, chamtu chamtu chake. Oya we, kubum kuba, oya kuba kuna matumizi ya mate.
Na chetu kidogo, tunavimba, jambo kitoshi kujenga kumwagilia moyo sio jinga fanya kitu roho inapenda
hapo sisi ni masikini ila tunafura kipato chetu ni cha chini bado tunafura asante baba
asante lord
for the happy day wishi ni baraka
asante baba
it's a happy day asante baba
Kukosa pesa kwetu sio ishu, mana Mungu katutunu kufura. Ni utajiri tosha kuiona siku, ndo mana hatuchoki kumshukuru ja. Na maadui wanatuchokoza, vichwa vikipata moto tunajipoza. Pia kuna vitu vya kuviuguza, ukiufuata moyo utauponza. Wezi pangua imepangwa na Mungu, si unajua kwamba riziki mafungu. Kakupa ndizi moja kanipa mkungu, acha tamaa we utaponza.
Na chetu kidogo tunavimba, japo wakitoshi kujenga. Kumwagilia moyo sio ujinga, fanya kitu roho inapenda.
Sato sisi ni masikini ila tunafura, kipato chetu ni cha chini bado tunafura. Asante baba for the happy day, wishi ni baraka, it's a happy day. Asante baba for the happy day, wishi ni baraka.